Jumbo, jumbo. What is this jumbo?
Nobody knows.
And everyone sings.
Who is this jumbo?
Nobody knows.
And everyone dances. Africa jumbo.
Jumbo, jumbo, jumbo.
Jumbo, jumbo.
Jumbo, jumbo. Africa jumbo.
Jumbo, jumbo.
Jumbo, jumbo.
Jumbo. Na 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 na.